watu wenye pesa zao, kutemwa tu na pesa zao, kupenda hujaumbiwa wale. Ili kwa wote nielewe, wengine hawalali kisa mapenzi majumbano na zozana. Wengine hawalali kisa mapenzi majumbano na zozana. Kupenda siwe lawama, inagizwa na Mungu aletumba sote. Umjui kwa kumtazama, ale mwema ni Mungu aletupa vyote.
Tendo brother ushatendo sana kwa
lito, jawabu wakuna.
Kama kutendo brother ushatendo sana.
Bisho ladini ya mapenzi kwenye dunia ya leo. Wapenda nao vimeo squeeze zinapenda pochi, zinapenda noti. Mapenzi kweli hakuna squeeze, tunadanga nyana tu, tunaogopiana tu. Kwambie na kupenda, mwambie na kupenda pia. Akikwambie nimekuchoka, mwambie unaweza kwenda. Kwenda, wana kwenda. Unatafuta mwingine wa kupunguza machungu. Kilifanyo najua kupenda, wewe utakufa umedini.
Bro,
utakufa umedini.
Bro,
Milado, you get me? Up to you, bro.
Nimechoka kupenda pendwa hakuna.
The two boys in the field.
The two boys in the field.
Nimechoka kupenda pendwa hakuna. Kwa kweli nimechoka mimi.
Nimechoka.
What up, brother? It's my zoo again. Neighbor, we're strong ever die. Shup, it's all about love. My friend is one. Hehe. Idi amake na idi amapenzi. Yeti natendwa kila siku. Kude la deki. Squeezy akuna kupendana. Unadu unaenda. Ukizingua unaachwa. That's all.
The two boys right here. Come out to judgment. Mazoo.
Record.
My love.
Wasalimie kwenu huko. Narudi nyumbani nishamaliza hii kazi.